kundava urupfu ruberutsinzwe abizeye bose bariye yasaza kuga maze bazuke biruganyerwa urupfu iyo waba wararusanze iyo rugarutse ruratinyisha urwo rugori rujyaye sanze rujya abantu uva yesa zabagarutse azarukura amenyo yose umuntu aragwe kudapfa urupfu ruberutsinzwe abizeye bose bariye yesa azavuga maze bazuke
Amor.